And it reads like
Alimu
this.
Elibala Mbulibobu.
And Elijah,
Alimu Elia
Tishbite,
Oyowa,
who
Iwa,
was an inhabitant
Kalibukala, Mujisija, Giriadi, Wagambira Ahabu, Igutinchoveni, Mbali, Mumi, Jehovah Reza, wa Israel, Ngunji Minide, Gubushu, Ibgagwe, Takugoyoba, Imvura, Nuva Mume, Niaga Yotatwe, Ino Chita, Nkambe, Imebo.
And the word of the Lord came unto him, saying,
Alimwi ijwi rya Jehova yakamwambira ikuti uzweye bo guno alimwi uye utozye ikujwe alimwi ugayube kukalonga gakeriti keriti ndalipandura ikuteti ikujwe irya Jordan alimwi kuyoga ikuti uyonywa manzi mukalonga alimwi ndalayirira bachikwangana ikuti bakusanine Eri wakainka wagu yitambu bonya mburi igujulia Jehova. Abobo wakainka wagu kara gugalonga kakeriti. Igari igumbali ya Jordan. Alimi baji kuangara mbubagari igumuletela insima anyama ijifumbu. Alimi insima alimi anyama kumangorezi. Alimi wagari igunywa kugalonga.
And it came to pass after a while that the brook dried up. Because there had
Alimi jagabola kujitiga. Nijagaba jindi, ikuti ikalonga gagayuminina, kambo inyika yonse tiyaga widwa imvura. Alimu ijwi ya Jehova, liyaga musigira liyati. Ibuga, alimu yebo unke kuzarifati, mujisi jasidoni, ugakale nkugo. Bona, ndalaira umwi, imuga mufu wagogo, ikuti agulere.
So he rose and went to Zarephath. And when he came to the
Pao wakanyamuga waya kuzarifati, kabela jindi naga kusiga umuryango wa munzi. Bona wakajana muga mufu mpao ulimukuteba inkuni. Alimwi wakamwita wakati kondiletera ndakulomba imanzi muga nyido ikutegwa mebo ndinywe. Alimwi mburi nagali ikunka ikuya kukuleta. Wagompola kulingwe agwamba ndiletere ndakulomba imusuma wansima mujanzali yako alimwi wagavuwa kuti mburi Jehova uwagoleza mbali mumi sijisi ijibunge pere zyakujika chita inkankamanza yomwe ibuyo yabusu ili mujinkuli alimwi atufuta tunini munsazi alimwi bona ndiri mukuteba tuguni tobiro ikuti ndigagonzye Iku jigira aku njira alimi kambo gamwana wangu. Ikuti swebo inga twajiria elio twafwa. Alimi Elia wakamwambira kuti utayowe. Goya alimi ujige mbubonya mbowamba. Pere usangu na ikundi jigira mebo ijibunge ijishonto ujite gulindime. Lino mushule uyo lijigira. Webo amwana wako.
For thus saith the Lord God of Israel.
Kambo mbubo kumbamba Jehovah Reza wa Israel. Ijinkuri jabusu tajigoyo mana. Ayalon sazi ya mafuta tajigoyo mana. Mane kusigira kubuzuba obo Jehovah mbati wisi imvura anyiga.
And she went in and did according to the saying of Elisha. And she...
Alimwi wakanjila mugati akujita ikuendelanya kugwamba kwa Elisha. Alimwi wa, alimwi walo, alimwi nganda yagwe, ibagalia kwa mazuba manji. Alimwi jinkuli jabusu tija gamana, ansazi ya mafuta, tigwe ni yaga yuminina. Mbubonya mburi ijwi ya Jehova ni yaga ambira imuromo wa Elia.
For this morning's talk just before going
Umubandi wa kuseni guno, kakutana babuyo kuinka kumasena arandukwa ruizi. Ndasara, iwajibaro, goba masimpe aleza.
And now, Lord, bless thy word as it goes forth.
Alimi ino mwami, longezi ya ijwi ili yako mburi mburi unka. Alimi muya usarala ujate imizezo Yesu, alimi amie Yesu. Alimi ikutubamba kambo kakuswa igwago. Mburi imbotwa mulomba ikuti abole.
For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see, but to learn of thee.
Kambo tatubole munganda ya mwami ikuti tubonwe pe. Na kubona, pere kuiya kwanduwe, alimi ikuziba bulenge ibwako, alimi anzira yako, alimi atwambo twako, ikuti nga twagonzya ikulwana mapenzi abumi, anto omwe aganza mbwene mchobeni, mukuba masimpe aleza. Gojipa mwami, muzina lya Yesu, twajilomba. Amen.
It must have been a dreadful morning. It was so hot and dusty.
Ule dekuti kwa gali kuseni kuyosya. Kwa gali kupia akuba rusuko logo. Alimi bantu kwa gali munzira. Gaba fanzara. Alimi anyiga. Ya gali kupia logo. Iguli bambira kuyaga. Eji jonsi ya gali kutondezia izibi izyabo. Alimi akubicha kwa mijito yabo. Nyebo mwabona, abo wakali kulela mu Israelu, kujindi, na kuendelezia Israelu. Halimwi wakali mubyabi ikuinda, bonse ibami wa Israelu. Iwakanyina imwami, iwakali mubi, mbuli abo. Kambo walo, mwaka isigwa, halimwi akuzibaga botu, tanaka kajiru akuzumana, kubisizi yaleza, mujintu jonsi ejo, chaka jita.
Although he had a great military system,
nekuba kuti wakali jisiji ya nzaja mpi mpati, alimi bantu bakali basumpukide ilogo kunsi liyabulero ibwakwe, pere nekuba tokonzi ikubisizi yareza alimi akulangira ikutasuburwa waji indiji lamfu.
And then in his wedding, instead of marrying among his own people,
alimi mpao muja dowakwe, mwusena wabu wata agatika bantuba kwe, waka inka iguyo wata sizibi, simituni, igu gomba igwa mituni, waka wata Jezebel, alimi tanagali mushomi pe, alimi igui na mushomi were degusola igu wata utali mushomi, negubaguti guabaji mojiributi were delionse igu wata ebashomi. Pere abu wakajiti deji ntu ejijibi. Halimi kakutakwe kusumba uzia pere ikuti Jezebel wakali muga intu webega. Halimi wakale netwe guli ejo mbuli mwagali kuboneka. Mubusena wa ejo mbuli mwagabede. Mbeba ntu ibanji ilogo. Ibajitabu rubisi obo mbubonya ikusigira sunu.
And she had brought idolatry in the nation. Among the people.
Alimu wakarete debu gombi iwa mituni mujisi. Agatika bantu. Alimu bantu iwa paizi. Iwa kutawusi babo. Iwa gali mujimo ijagwe. Kuku yanda ogo iwa mpuo mpati.
And it's the very picture of our country today. We have fallen.
Alimu njifani isyo nchijona jajisi Yesu sunu. Tuwa wagunsi ili agu yanda iwa mpuo. Wina kuzumba uzia ikuti iba paizi, baga jieya ingaguba igabotu, kufumga ikuti mfurumende yabo yakajizumizia. Pere tandikwe magani, ejo mfurumende chayizumizia, jire deguba ejo leza nchazumizia. Alimi bantu baga ya kuti inga, jaba gabotu ikuti, gaba tola busena muzintu zimui, izi yabo zianyika. Alimi unga umui, wandilomba igulolo echo nchenda zwa kwamba ikuti jagari jifanikisyo jago zyanya ilogo igwasunu.
We may not think that we are idol worshipers, but we are.
Inga tikwa gaye wakuti tuli basi kugomba mituni pere mbojibede. Alimu influmende irajusumizia. Ibantu sunu basi kugomba imituni. Kambo bagomba imituni. Bamwi bababo bagomba bantu basizipegupegu. Iguwa mituni. Bamwi bagomba mari. Iguwa mituni. Alimi bamwi bagomba ibantu bezipegupegu. Mbuli imituni. Pere jonsi ejo. Nchobika agumbe lialeza. Ngumutuni. Ejo jibegu fumga. Mboji nga ijaba. Agwalo guli satani. Muruanwesu mupati. Ngu umui uja njete igusigira ulabika agwaro zimwizi ndimbungano gumbere iliareza. Nyebo inga agamu jisi mbungano mpati. Inga mwababu ya gebu pati na inga ndiza. Igabu ngwe igapati. Alimi alubo inga ndiza. yabambunga nompati pere mutalegeri jintu kubora kumberi aleza umyo yanu ufumga jintu kumberi aleza mutuni alimi bantu abo gabarisi ibuti teba gari basimuya mburi mbunga gabede gunsiri abulero gwabami ibambi alimi baga yeya ibu yonkambo ibagari jisi jabugombi ikuti zinthu ziyonse inga ziyoba gabotu alimu eyo njenzira njetwa bora kubusena ono aswebo imwi mwezi wa inda ndakali kwambaula kuli nguwenya mwenzuma wangu mubotu alimu wakati mukwesi Branham ndashoma kuti uli mukujiyumya ali United States munsi ilogo wakati yebo lyonse ulawomporola ikujibi alimwi anzila leza mbayo subura ijisi eji. Ndagati ulele de kujijita mukutegwa abe ululeme. Wakati pere mukwesi Branham yebo ulaba ikuti eji isi jaga janwa atala amalende. Alimwi basigale besu. Bagabo raguno alimi lesa wakatupa irugon oru alimi tulijisi jabugombi. Ndagati ejongo wini bose kwanchijo alimi gwina muntu utazi inzira mbondi lumba jisi eji. Kerelanga mwesu wangu Israel ayalo yagasari dwi aleza alimi wakatuma basinsimira gwe abantu bapati. Pera leza takwonzi kuyimini na ejibi. Wakajicha Israel kutebola insege yonse njoba gabiala. Alimu ikuti wakajicha Israel ikutebola ejo njoba gabiala. Uyojicha ikuti tutebole ejo chotwa gabiala. Talemegi iji waja muntu. Alimu tuwasika kubusena iguye ya kuti nkambo. Tulimu kulangira kulijejo basika lebesu choba gajita. Na ali ejo basi kutalisha ibesu ibapati bamambungano esu ejo kulitula ikupati iwabo mboka gabede kulireza jiribu ya gabotu alimi ularumbwa irogo ikunji pere tatungonzi ikuja narufutuwa kuzwa kuli ejo choba gajita irufutuga magani aumui agati gamu tungonya aleza ikutali atala ya jisi ambungano yesu pere arwesu kumbere ili aleza tula ingula jabora kubusena mujisi jesu ikusigira agati gabantu basimuya ilogo abombe tujisi ula unka kubarombwa na abanagazi basimuya halimi mura jana mumioya bukuteti kulijintu jimwe jirubide. Tuagali munsondo zishondo zya inda, ndagali kulangaranga iwa zintu ezi zimwi, akujana ikuti mubantu abo, bendagali kuyeya kuti bagali ndalemu. Nekuba ndagajana kuti bagabi kagwa mbilisisya azintu zya jindi ishonto, guyabu ya gonsi agwamba, leza ulandi pamebo, ijipati gwinda, abobu, abobu, leza ulapa. Uli mkuli tukumuna. Zintu ziyakubelesia zipati lyonse tazijaniki muru ya ndoru waleza. Leza ulajitia imvula iguwa abarureme alimi abatarureme. Pere inyiga nchoi yanda sunu. Nkutari igugonga iwarushomo. Igusora igugonga iwago mujintuji mwi. Akujita iguti mchagumuya. Zimwe zindirushomo uliyoji tamarele mapati alimi negubabobo taruzwi igumyoyo iagumuya. Samwami wesu tagamba ibanje bayobo ragulindime buzuba obo agwamba sena tinda gajita eji aejo musinaliago alimu indio amba kulimbabo amuswe kulindime nyobo no mujita bubi ino bubi ninzi ngujintu jimwi ejo chozi kujita igabotu eryo toyijiti pe tinda gamuzi inyebo uyo amba alimu tulimu kupona mubuzuba obo. Ejo nchotu yanda sunu taguli igunji iwa zintu ziyakuberesia tulijisi ezio. Tatuyandi mambo ngani mapati, tatuyandi imbunga zipati, tatuyandi igunji alisika pepele, alimi alijipegu pegu. tatuya ndi kunji ilogo, ikumbi, ikwa zinthu ezi. Pere ejo chotuya ndasunu, ikuwa wasimuya, ino, ngumuntu oyo, uyo olibo mja, kumbele lyaleza. Ikuti nubata jisi ikobili, alimui bayogomba mane imuya, mulimbabo, wangutila anto omwe abube ibwareza, alimui alubugurusyo, watola usena, mugatika mioya bo, usandula zimu izyabo abube bose boba ponamo. Ingandiza to jisi mabusu kumatende ago, ingandiza usamide mazapuzapo, pere nchintu jimui mumoyo wago, kila imba malelebu areza. Inganda sala iguba anchijo iguinda mari onse munyiga. Abobo togonzi kwa amba kuti izintu zya kunyama yonse nchitondezyo jajilongezyo jareza. Davida waga amba ejo kumwami. Ejo kuti wakabona iba byabi gaba yabukomena iwabo. Mburi mutabi wa musamu mupati. Beleza waga mubuzia sena yego waga soa igumanisya. Igumamani no abo, takuwe magani, ibubotu wazi sani ezo, zotu sama, ogogunji, kotuwele degulia, ejo, tajiri, ejo jinjira, mubusyo iwareza, oyu mubiri, oyu ngutpona mugati, ulanyo nyoga, takuwe magani obo, mboba mgabamga, pere ngubuntu obo, ibuli mumuntu, ngujimo jamuya, oyu wenda mugati, gabusyo iwareza imumi. Pere tulabweza zintu mukutasinizia, tulaya kuti nkambo buyo, ikuti tulijisi. Abobo ahabu gonse kwa Israele, mubuzu wa obo. Bagabweze dei zintu mukutasinizia, ikuti jintu jonse jagali igabotu. Bapaisi abagamba usibabo, bagali sorege dei iguli bambira. Gonse kuli gabotu, jintu jonse jiribu yo gabotu. Pere bagari jisi omwe, wago mporora gurusha jintu jirubide. Kambo umwe oyo wagarizi iguti ileza usalala, wagari igutagonzi ya gukutila abuende, igwasunu wabugombi ibutasalali. Abobo mbajita leza wagujulu ujiri mbubonya sunu, muligo onse igwanguzu Yesu azintu zipati ezio, jotuli mugusula igujita. Leza guina na yobo terwa anze iliabumi onse wagasara zigwa gumbere liagwe. Inga tuwayaga zigoro, amarende azigombero, inga tuwaba atubunga, inga tuwajita zintuzipati, pere, neguba leza, taga kutulimane ibuntu, iwa buntunsi, waba, buwega salazikwa, ridwe, ajipairi roja leza, aguturwa, umulimuwa leza, alimunyebo, tamujijani ilimbi eji. Nyeo mwala jana misu angano ya mipairo Yesu, iligo mpemero go, ibu yogutandira maminiti ya mipairo. Kusoto gira muburo, tulajana ejo, gajijitiga igutandila gomwe na gobiro abuzuba, jindi, toonse, igwandiswe tulamulandu. Jisi Yesu muguli demega, guli mugubija, tulijisi ivana Billy Grahams, Aori Robertses, gubusana bonse, pere gusigira, iguya kubora inyota mumoyo wa Amerika, igujijosia gulileza imu milogo, guluzigo irumi, Urushoma lutafigi mulileza mumi, tulibuyo mugu mabongo Yesu, mulimbo inga ajamba, iguzwa. Inga tuenda azyamba Yesu gazi tugumene, amakola Yesu gapatikidwe, gusule, agwenda gunselero mugazila, aguyanda kuitwa kuti mwiyi nanka mufundisi. Inga tuembera mambunga na mapati guinda aligo, munyiga, alimi inga, tabambuli ibagombi mburi mutu gonzia. Jagu chitagwe muntu ugonzia igubi kamunwe abu miwesu. Kusigira muntu obo buli mugati mulindiswe wabanza la yareza mane jintu jimui mugati muya. Ejo jisuga mina guli nguwe mburi insya mbui fegemba tulonga tuwa manzi. Mwoyo wangu urafegembera guli Jehova. Oleza igusigira tusige kumushobo oyo waruzibo. Abobo komunizimi azimizimbi siyo janambaga ni mburi mbobali mugujita. Agunjila gonsi ogu mkotu gonzia igujita. Tagu gajiresi pe. Jaga amba igutiji obora. Peleza ulimugujita mbungano yagwe. Nzira oyo mwana gazi munini wagali gwere deguba wa mushobo wa Eliya. Kambo iganji imujito wago utondezia obo mbobede. Alimu ilubo, wakali saridwe, iku sama usia imu sinsimi, uwareza. Amu yae, wakali munamasi, iku tali imu juda. Alimu inyiga, yakali kupia, alimu inga kutagwe iku sumba uzia, oimuga intu, oimu nini. Mbagali wa mushobo, mbagali mushobo wa mushomi. Kambo, tulabona iku teleza, na ataga inka, kulinguwe. Iguti na atagali iguerera iguba umi uusama usia musisimi waleza. Mkambo negunga na ataga tumamu sisimi wagwe gunganda. Eyo ya gatali iguerede. Ti wagali usala wagwe wagali usala iguareza. Tana agali nguwe wagali igumutamba. Wagali reza wagali igumutamba. Wagali bikidwe gumbere lia galonga ibaji guangara bagali kumusanina. Pele kwa gali igula ilira, igwareza, igutijintu yumi, jitole busena. Harimu ireza nchoveni, waga inka, umushomi, wabolenge, igugozia, igwa elia. Wagali muga intu, muga mufu. Harimu toonze tulizi obo, mga agabede, muga intu, muga mufu. Inga naa gali kuzwidirira. Amurumi wagwe gafide, amurumbe, mugubushi, wagugomezia. Harimu mumanyiga ayo, bagali kulangila azishango. Iziago, tiba gali igu jisi mirimo ya kujita mburi motu jisi sunu. Amasena abu wabirizi. Bagali kulangira azisi yango iziago. Harimu nkambo, igabubi wabantu, agubi jagwa mijito yago. Wagali kule tajiranga anyiga, au bagali gufwa inzala, boonse agufwa. Harimu mpao tujana kuti, kakutagwe kuzumba uzia, wagali kumonete masigu, amasigu, masigu onse, mbulimba agatariga, igubona, ijinkuri, ijabusu, kaji yansi. Harimu kulele, tijaga siga, kubusena, igusigira, tiwa kajiri inkankankomegi, imbi, yabusu, mujinkuri, koonse, kwa kajisi, kwa gali buyo, nkankamanza. Lufu wagali kubora mumonya mumuryango kujitendere jagwe kambo kwaga nyina nzira ya kujana ibumbi ijisi jonse jagali mugufuka nzara alimu imafuta agali buyo inkanka joncho wele de mugabikiro iganini ibyo gunji ogo kwa mafuta ali ibunji ogo wabusu wagali go agati ganguwe alufu ulele de kuti wagaba usinizi jenchoweni kujatigizi ya mipairo yagwe. Goregera ejo jume mumunzi wago. Jioba jisinizi jegu indirari onse ashonto mburi mbotube de kuseni kuno. Jindi notu zigu tilufu lulele de kujitendere. Alimu indira shoma ndiza inga tuwa jieya. Ambweni eji iguti wagagomba masiku onse mbasurwa. Gwabusu wagumbi wagajimana. Harimu wakari kwenzi ya kulanga amiromo, isalara ya murombe wakwe munini, wakari ikutandira miaka yotatwe na yone ya kukomena. Harimu wakari kwenzi ya ikubona mafuwa akwe imwini, gari mkujea, mburi inyama, mburi ya kari kuzwa kulingao. Harimu jirele de, ya kari jintu jiyosya, mburi banyina aba, ikubona zintu ezi, kazi enda. Harimu nekuba manza akwe kumbe realeza, ikugomba busu wa amasigu, lino tuli ansi kujanza yomwe ya busu, aguzula iwa joncho, iwa mafuta. Murizi jintu jenzu, ndalombo zialeza, alegele gunjira, muri umu ya umu iwanu, iguti inyebo, mutagandi huikugamba uga alimwi, oi ube imurumbe, ngujenzu, jenzu logo, ikutizi ndi zimwi leza unajita zintu munzila eyo. Murizi jindi twali ambirira zibizi Yesu agukwanisya ibuyanda gwareza gonse ogo kwayanda. Tulashoma alireza. Murizi mozielede ikuti zibe igukwanisya. Alimu ijiri mburi iru yando iru wagwe. Alimu twali ambirira zibizi Yesu alimu twapanga gonse burubizi obo mbotu wagajita. Igurulama. Gujitaji ntu ujonsi ejo chotuzi inzira ya gujijita. Gwonsi kuyanda ogoleza kwa panga na nchayanda. Kwa kwanisia ogo, iguyandiga alimi neguba ulikedezi. Tagugosu ilira ibu yo, swebo. Ngirima simbe utindiri mugugana na gubantu guseni guno. Awa wora kubusena obo, ndagari kuhuku ya, zindi zinji iwangu. jindi nindaka jokera akutobezi aibu migwangu akupinda muna kwele onse alimi indaka jana ikuti ndaku jitajirubide inga ndiyo jiruda miga akuamba mwamiresa njyo jiruda miga akuya kukujitita bobu pao kujokera lubu akuti lino mwami yebo nduwe eleza uyo ndilingula mebo janchobeni ndakwanisha igoromba onse ogo yebo koyanda mebo ikujita alimwi ikuyandika konse ndakwanisha alimwi nekuba tagoyo enda uboneka kuba ukedesi ejo chejindi choere ndikuba masimpe ikuti nguleza.
Don't be discouraged. The only thing is in your heart to be
utabi uchompa ijintubu yongu ikuti mumoyo wako goba masimpe aleza jibalo jangu goba masimpe lutanzi kota najita jintu najibajo mwe goba masimpe mumoyo wako ikuti nguleza alimu wakwanisi ya zintu zionse ezunzi amba kukuti ulika simpe ikuti nguleza elyo cheji ndi rushomo noru inka mukubereka ponya au rushomo rulai manji kambo tulizi ikuti mpari alimi na wakwanisi kwa kuhonse kuyandika ulashoma kuti mpari alimi rushomo rulaja tanji o gulumbwe kuzina iliagwe rushomo talukoenda kambo kulima simpe kuteleza nguwe alimungusi kupaburumbu wababo bamuyandaura amoyo wabo onse. Ndalombozia eji jiegunsi iwini alimwi ikutazwa kulindwe Branham Tabernacle ikuti mwakukwanisya ziyandika izyaleza alimwi mumoyo wako ulashoma ikuti mpali leza uli mukusunkha ibuyo rushomo rwako kambo ulayandisa kujijita ejo waliambilira jibi jago alimwi wakwanisya kuyandika konse ogoleza nkwayanda alimwi ujikedezi yeya irushomo rulahamba kuti mpali kabela rushomo rurajatilira alijejo kakutawe kuziba ejo jonse mbojibede peruizi kuti mpali alimwi lulima simpe kuti mpali pao yeya kuti mpali maju agwe alere ndikuba bwini alimwi kuti wayanda indwe ikwanga zimo ezyo alimwi wakajita ulisinizizye ikubamba ijwi ilyakwe utaleki akwamba ma kenda kashomezekwa te o yebo rushomo mujete ukompeme utashomi ejo ikuti zinthu zyonse zyambwa alimwi zinthu zyonse zyazwa alimwi yebo wakwanisa ibwa ndakwaleza rushomo ruraja tamponya awo takwe chinthu nojipa chomwe chiyojenzya impali alimwi uli mkasimpe abo balo balindira kumwami bayo bukurusikwa nguzuzi yabo banoya butanta mababa abo asikwaze bayozuza alimi akutakatala ikuti bagende tabakawizuki kolindira chindi wakwanisa kuyandika ikwakwe ejo jileta rushomo rwako kukasekero ikuti yebo wakwanisa ziyandika ziyaleza ziyakachitwa na akukwanisa alimwi yebo wajiyeya mubusule alimwi yebo wajita izinthu zyonse eziweleza nziyayanda indiwe kujita kabela rushomo rwako rulakhala ponya awo ikuti mpali goba masimpe aleza mulizi ulayandisha ikutusoleka ulayandisha ikubona ikuyingula kwa rushomo irwako sena mwakaziba ejo leza ulayanda kubona obo mboyo hwira jindi yebo ati omwami ndakushoma yebo ndiwe mfutuli wangu ndilashoma ikuti yebo ndiwe sikuponya ndashoma kuti yebo ndondwe oyo upa muya usalala alimu zinthu zyonse ezo zendili mukuyanda yebo ulileza oyo upa ejo alimi pao jindi yebo waliambilira zibi zyako zyonse akushome zyaleza ejo choyojita ikuti wakulekela ikuponesegwa alimi pao kambo tajijitiki yebo achija mbuli mukandu kubusana ibumbi leza takonzi kukuberesya ejo takukwenzira kulinguwe ikuti akuberesye takukwenzira kulinguwe ikuti akuingule kambo walo uingula ibuyo ikuinda kurushomo pao kutakwe kuliko yebo wazwa alimi takonzi kuingula pele lushomo chobeni irwabwini rulaima awo mukubaka simpe kuti leza mpali koba masimpe ikuti mpali ali mukuteleza walomba chinthu ejo ikuteti jijitwe kuliambira zibi zako azinthu zimbi ali muyepo wachichita irushomo rulamba kuteti mpali ali mwi uli masimpe ikuti chiyakukuthola ibusena kulomba kwako kulere ndikuphegwa oh nda shoma yebo tokochiswekerwa ejo ikuti kuli ikasimphe aleza leza uli kasimphe kujwi ilyakwe uli mukulindira ibuyo kukusoleka wakachichita zinthu zinji atulolere kukambo komwe natopiro athu yeye kwa bana ba hebrayo tipakerede ikufugamina imithuni leza wakachisika anzambwene mulimbapo ali mwichiyindi ni pakamkwa pakaererede kuya mubhira lyamuliro liyosya pakaamba leza wesu uyokunzya ikutuvuna ikuzwa kubhira lyamuliro eri pere kuti tachichiti tatukafugamini mithuni yanu iliyonse mwabona pakali kasimphe amasimphe aleza pakalizi kuti wakali jehova pakalizi kuti wakali kuyingula mphayiro pere nekupa ikuti wakachichita kukambo ikapo naphe inga jakalerede ikuwa kwa kupotu apopo pakapamba ibuyo inkhani yapo pakaliyamba zibi zyapo alimi pakenda murufu chindi ni pakali bwinkha mubhira lyamuliro liyosha ipakalizi kuti pakali masimphe ikuti naleza wapalekera kupya inga uyopa pusya iwapiri mupupuke pakali masimphe aleza khambo pakalizi kuti leza inga uyopereka izinthu zyonse khambo kapupotu pwapo ali mwi chindi no tuli masimphe aleza tulizi kuti leza ulapereka zinthu zyonse khambo kapupotu ibwesu apopo pakaamba nkhani yomwe pakali masimphe alimi pakenda mukati monya mubhira lyamuliro liyosya alimi leza wakapereka kuyenda kuya kakhede kalangide alimbapo wakali kuyanda kupona ikuvuyira kwapo chindi mwami wakati senanyepo mwafugama chindi mwembo ni walira pakati pepe titwafugama ndoro lushomo ilwako kalujatili denta mamphawo ikuti te mwafugama mulizi mulawu wangu na iye tulizi mulawu wako mulawu wangu ngwakuti bira lyamuliro lisoserwe zindi zili chiropa ikupya ikuinda muli akapete alimi ndiyo musowera mukati awa samulayanda ilino ikufugama pepe tatukwe ikufugama ndoro lushomo lwapo leza ulamba ma ndiyobona ejo nchopa yakuchita kujatikizya nchicho ndiyobona oko kuhwira kwa lushomo ndopachisi apopo akati mupange manza apo alimi mupange matende apo alimi mubathole kubhira alimi pakaunkha kubhira lyamuliro anthu omwe amuliro mumasyo apo leza uchimbwi kalanga ali nchicho pere pakali masimphe ikuti leza wakaliko pakapamba kuliambirira kwapo pakapamba zinthu zyonse kulutama ezyo nzopakazi pakali masimphe ikuti wakalileza apopo pakenda nkukonya kubhira lyamuliro elyo liyosha kukonya kukaindi ikamamanini awaro wakapoola kaza kuyenza kuzwa kujuru athala ankhalaki zyakuwo lyakabubhula kuthonthola kulimbapo chindi ni pakali kupaumbulizya nakali kukambaula kulimbapo leza ulalekera lushomo ilwako kupoola kupusena oko kholiyohwira wakali jobu wachizuminano chakaindi chindi satani sikuthamizya ndiswe wakamuthamizya ikuwasi zibi wakumbali pere jobo wakalizi ikuti takapisizyephe wakalizi kuti wakaliambirira zinthu zyonse ezyo zyakachitide akuvikha chithuzyo chumphidwe ikuya awo oko wakali ikuyanda ikwaleza ejo ngukonse leza chakali kuyanda chakali chithuzyo chumphidwe alimwi akuliamba alimi jobo wakalichitide zinthu ezyo alimi satani wakati njopwe za inkhamere zyakwe khambo ngumunthu mufupi njopwe za mberere zyakwe alimi mumalekero wakabweza bana pakwe ibali munsi iloko kumoyo wakwe nekupapopo jobo wakaimawi khambo wakalizi ikutileza ma wakali masimphe ikuti wakalileza khambo wakali lamwidwe kulinguwe alimwi wakali kwanisizye ikuziyandika izyakwe wakalingula ansi alimwi akujana ikuti ndachita chithuzyo chonse chumphidwe ndaamba mumoyo wangu ambweni ipana palombe ipangu ngapapha iphopwe alimi bana basimbi ibangu gabaligo ambwe ndiza bakajita jagumbari ijibi mumoyo wabo abobo njo tura jituzi jumpide iguzwa ulimbabo alimi agwamba iburubisi ibwabo oh leza jindi muntu abamba ejo leza nchaga amba igujita ulima simpe pali leza ulele de kuhira ilushomo lulamuita abusena iba kujitigira jindi jonse jindi wajita ejo nchozi kutigirireme jindi nuwa kwanisya ziyandiga ziyagwe jindi nuwa liambirira alimi agujita burureme agujita ziyagubadera alimi agujira ziga gumbela liareza tandikwe magani obo mbwa umuinezi ujiri ngoreza ulindira gubika rushomo oroguya yebo wajita milimo yago ino uyanda igubona rushomo rwago guinda kumilimo yago uyanda gubona ejo choyo ujita iguti wagana nigwa alimi agugombegwa leza ulindira igubona ejo choyo shoma bujatikizi anchijo igutari iguzuza guya nsondo ichirira alimi iguzuza buzwa buchirira alimi siguponya uchirira iguinda mutoropo ulalindira igubona iguhira iguago arushomo irwago igutari kujogera munsi buzwa buchirira alimi agwamba ndari mvwa ibubirogo tandizumba uzi ndagaponesegwa toereri umundando wagupairirwa busena butanzi toereri toereri tona ulibambira pe yebo toshomi igutingureza yebo inga wati mugasi branamu tandizumi ni andwe mujito wago wini ulatondezia obombobede winda kumijero yabo muyoba hiba igutina muntu wamba kuti muna Kristo alimu ujinywa alimu ujifeba alimu juma njuga alimu ujamba kudana kubi alimu aguti jibera ja baibere jirigabotu alimu jibera jimui pepe inga wagamba uga magani mabotu alimu akugaga ijibera ya baibere ujirisi zibi tana urura mape pereji ndi ebo aliambirira jantangarara ulireza ikutingungwe ileza alimu ibu umibwago wagabikwa umanza agwe ikuba mwami ndiri bulongo webondondwe mubumbi pawo koromba ejo nchoyanda ilushomo talugwe nuru yoenda liyoima ponya ao Newa kutizi moziova nanka iguwa iguzwa ululio na gulumesi peralushomo taruge nulio enda kambo lulimasimpe iguti nguleza alimi kuti nguleza ulaba mba jishomezio ijagwe takonzi kupanga jishomezio alimi agujijaya iguti nguleza ulele de igubamba jishomezio jagwe oo ndaji anda ejo ulele de igukara anchijo Jobu wakajita zitu ziyagwe, wakajita zitu zionse, wakalizi iguti, wakalirureme. Alimi awo gwabora basi mbungano, bainda, alimi mbungano, atubungwe tumbi, wakati. Jobu, yebo inga, waliamba, agwalo iguti ulisi zibi nkamboleza inga, tagulegera gusuburwa, mbulibobu jita iguti, wakalisi zibi. Pere jobu wakati. Ndajita kuliambirira kwangu ndagabika jituzyo jumpidwe anze kumbere lyaleza alimwi tandirisi zibi wagalisi aho mpaga libwingwi kabera zitu zyonse zyakasumanana sumanana ibuyo kusumanana akusumanana jaku yumya mbuli mboyo jikonzya ikuya ikusola ikuba usya jobo akuleta jobo kubusena obo mganga watamaleza Akutama ejo jituzyo jumpidwe ikuga indikagonya yebo wabweza ntamo ajintu jiri jonse ejo yebo ncho wamba jitondezia ikuga mpama kwako kuzumba uzia ikwako ikwareza yebo alomba ileza kufunga jintu akwenda gonse kuya bujisumba uzia kokuti yebo ulisi kuzumba uzia alimwi uli sikutashoma jobo wakalisi ahumpaga ivi alimu wakaima nji atala antaricho eyo Taji gambi proti wagamba, wora iliagwe iliagufwa, ari Kristo, mwara muyumu, ndaima, onse masena, ambi ngomusenga ubira. Arimi, mwara oyu muyumu, waguli ambirira wa jobo, waro omuga intu muyangwe wagwe, wagatagata, jindi nseba yagwe niyagamana, arimi asiute kaziri konse, ari nguwe. Alimi wagalibamba alimi agutugabuzwa obo mwagaziyarwa wagati ndalombozya izuba litabali agwaro ndalombozya mwezi ukalirire kwa masiku mugaitu wagwe wagati jobo ulipengere logo kambo ziyebo nchotatugi ileza agufwa wagati yebo wamba ulambuli banagazi bafubafuba wagali masimpe iguti wagali ileza alimi wagali kwanisizye isiandiga oh ndalimkwa chabugombi Wagalizi kuti wagakwanisa ziyandiga zyaleza Ali mejo chaga jimana leza wakali kusolega rushomo rushomo rwagwe uyo solega rushomo rwago uyo solega rushomo rwangu pereji indi twakwanisa ziandika izagwe amusanduke umwe au umwe wanu ali mwi mbabatsibe muzina ya Jesu Kristo utegwa mujatiwe zibizyanu ali mwi otambula jipego jamu ya usalala ejo cheji shomyo ijagwe kufunga agati iganu ujisitwe aiteba rubajikombero Bamunani gei mafuta akumugombera imupairo walushomo uyo futula ujisidwe alimeleza uyo mubusha ejo jajimana muliambe butongo bwanu umwi kuli umbi akugombera na umwi nkamboga umwi wakwanisa ziandiga ziareza ejo zitondezo ziyo batobera aho bashoma muzina lyangu bayotanda madaimona bayoamba emira gamipya ibutina babweza inzoga na kunywa zintu zikora tazikaba jaipe ibutina babike manza abo abajiswa bayopona ejo jajimana goba masimpe aleza goba usinizije ikuti mumoyo wago ikuti yebo ulashoma kuti ejo ndijwi ilialeza jobo mgagabede mugaitu wago wakati kambo nzi yebo tomutu gui agufa kambo nzi ulimukubeja jindi jonse obo satani ulayanda iwu soerela ejo kulindwe kambo nzi toliga botu guinda mboga bete jindi nuagana nikwa Tolika botu guinda mboga bete baro bagamba usi. Nibaga kukombera. Baro bagamba usi. Tabarure me. Mubusena ibutanzi. Tajigwe magani ikujatikizia mugamba usi oyo. Ngulusho mwagwa go. Mulire zamwini. Cheji jisi magani. Ikutari ejo mugamba usi mga bete. Nguwejo leza mga bete. Imugamba usi tanaga panga jisho mezio. Leza waka panga jisho mezio. Tajirigu mugamba usi. Ngomagani aleza alusho mwagwa go. Ikusho maguti. Guti ngoreza. Abobo kwa wama simpe areza. Kwa wama simpe kuti ngoleza. Alimi elio ndijwi ili areza. Alimi leza ulimujwi ili agwe. Alimi jobu wakati. Yebo amba ura mburi muga intu mufu wafuba. Wakati imwami wakapa alimi imwami wakakwisha. Lilongeze kwe izina lia mwami. Wakali masimpe ikuti wakali ileza. Alimi jindi naga kwisha ejo mumuromo wakwe. Imusu sumo yakatalika ikutilima alimwi andabo yakatalika ikumweka leza wakenda abusana kwakujitikira jiramwita lyonse abusana kwakujitikira wakakhala zi kwaji ndi jiramfulogo ejo nchali mukujita amulenga nkhamu yabana amerika ibayakugehena basikupapa ibayinka kujikombero tandi nyemete pere ichibi jiranyemya kufunga munthu oyo ululeme aleza Gutari kunyemena jisi, ikutari kunyemena ibantu. Pele ndiri mkunyemena diabolos oyo, wakajitia izintu ezi kuti, jofazia ibantu. Abawe mbezi wafuke de abagamba usi abo, ibalegwa ibuyo aruiyo iruwabo uruwa ziabuleza. Lunini, iruwaka pangwa amuntu. Ulele de igu ziaruru aruwa biri, alimileza, ulabamba ichu iliagwe. Kamu wene mburi, mwagaba gunya, yebo ulele de iguwa usinizi yekuti kulileza. Balaji waja kukombi, alimi akukaka inguzu ziambubo. Oimuga intumuni ni mujete, wakali zikuti wakali leza. Muli ejo ijinkuri, jaga yuminina, 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 yuminina. Zimo zika bicha, akubicha, jindi jonsi, peleza wakali kujiregera ikuwa munzira ejo. Ulayanda kuyo kujijita ejo. Ulayanda ikubikarusho morwango kukusunkwa. Ikubona obo mboyo ujita arinchijo. Ulagulegera ikunanigwa, alimi akupairigwa. Hao ulagujita igubi jagwinda wakati gobora satani igumuika kukusunkwa ndirisi ulandishoma aleregweleza lyonse ma kumuika kukusunkwa lino ndirisi wakabweza ijwi ilyangu kambo ganchijo sainga wamba ejo wanduwe wakamba ejo wajobo wakati gojita kufunga jintu ulingwe nchoyanda pere utawezi umibagwe nkambo ndirizi ulandiyanda wakapanga jitu ziyoyumpidwe wakapanga ziandiga wakajita ejo chendaga muambira ikujita alimi ulajishoma lino komubumburusia atala amarasha ikutina ulayanda wakakwisia zintu zionse kuzwa kulingwe leza wakajiungisia iruwabiri jindi naga josia kulingwe Kasimpe, uyojijita, ulabika rushomo rwesu kukusunkwa, ikubona kuti na nchobeni tulashoma ikuti nguleza. Oimuga ntumu nini wina ikuzumba uzia, wakati, ndagagomba, ndagagomba, ndirizi, tandili munamasi, werede, amuyeye Jesu wakamba, wanguwe, mubaibere, wakamba, sena tigwa gali, bamuga bafu ibanji, ikuya, mumazu agwa eria, pere wakatumwa ibuyo guli omwe, alimi wakali imunamasi. Oh, wakamba. Nalomba ndiza chindi na bona chibunge chinini ejo cha mamanino lufurwa kali njiride mu muryango alimwi ikusika kuchitendere kunyera komwe ikumbi gabera alimwi waro amwana mwakwe gabafa alimwi ngenda mubona masiko onse kakomba ejo miuya mipya giunga alimwi inyika yayuma alimwi bantu gabalila alimwi akukwira mutuzira wakaenda kwa onse ikuinda munganda wakalanga murombe munini wakwe wakalanga pajamas yakwe nini bakali anze bonse alimwi matende akwe gakwe zeme wakalanga amanza akwe imwini gasutene wakaenda kwa onse akonse pere wakati ndilizi ikuti nguleza ndakachita kwa onse kuliambilira ikwangu ndakachita zinthu zyonse ezyo nziyakali kuyanda ndili mukukombera maumi esu ubulemu bwakwe Lesa wakamubona bamwe babapo gabali mukuzwa alimwi akuba ikuziyana kuphati kubusena bomwi gabali mukulipo chairwapo gabachisi iwebera iwasunu kwachipekupeku nanka chinthu chimwi gabazumana na anthu omwe anyika pero oyu mwanakazi wakali alike aleza mumuni wakusuba wakabhuka wakati ikalombeka nini kakalira masiku onse kachinthu chimwi chakulia ino ndachita kuti inkasiyamanza nini eyi yabusu Mulizi, obobusu wakali Kristo, kufunga sijikoro wa Baibele ulizi, obobuti ngu Kristo, iwakali jituzio jabusu. Halimu eji jituzio jabusu, jagale degu gangwa amungo we wandene, agwalo mane jiga jube gabela goonse ganini gamaira ngawonya kabela Jesu Kristo, ngonguwe ijilo, sunu, abuya miaga, halimu shomi onse ulashoma ejo, abuya aminina arinchijo. Haleluya yebo inga wajibamba bugombi bonse wajianza jitontola jaga indi mboyanda ulindi menda shoma Kristo nguwenya jiro sunu abuya miaga ndapanga kuima iwangu mbunyika yabata zumini mulireza ndiji shoma ikuti nguwenya jiro sunu abuya miaga heo miungo yaga dibura gabela bonse kachijo mbubonya ibuyo kambo ngumbubonya nguleza mbubonya oyo wakali ibobo elio ulimpao lino jifumo jino Uli ano mbubonya lyonse, ejo chejagali igwamba ibusu. Halimi mafuta ajamba muya, mbulimbo tuzi kwenda na kuli Ezekieli 4, azimi zimbi. Ago, kegambo, tulananiga imafuta, ngomuya. Ino nchinzi, mbuli musalari Johani 4, itata uyandaura ibali ibabo, basi kumugomba, mumuya alima mugasimpe. Jesu wakali igasimpe, wakali jituzi ojabusu alimi mafuta, aya, wakali imuya. Alimu muya kusangene anto omwe agasimpe, ulere deiguleta jintu jimwi, ikujibika anto omwe, jipanga, ijibunge. Duli kuli lushomo irwago, jindi ijwi ilyaleza, yagamba uga mubutete te iwandirio, nekuba munguzu yandirio, ikutete Jesu Kristo, ngumbubonya nguwenya ijiro sunu, muyamnyaga alimi ijwi lilainka kubusu, mulijisi mafuta, asanganya anto omwe andirio. Ingandiza, ninkasya manza nini ibuyo, nanka ikuzula, Nkanka choncho, pere kufunga mbojibede, jirinchoben. Lino, jiribambirira gambonzi, jiribambirira iji ingano, jiribambirira jitu zieru wajo. Eyo ncheji cho, chojere degujita. Ikutijui ya gamba uwa, alimi ulijisi muya, alimi ujisanganya gonse, ngujitu zieru wajo. Iku gaga kujiswa gonse, iku gaga buruwa zibonse, iku gaga zitu zionse ezio zimpene kujui iliareza. Alimi iku inkira, alindirio. Idogo tawamba ejo na jimbi, tajipangi iwanda nonorujea. Yebo, goima alindirio, kamboleza wagamba bobo, ibusu wabora, yebo uri jisimafuta, ye wagaji sanganya antomwe. Linunda kwa ijwi, jisho onto wamana umumoni wazuba, ijwi dilamba alimiliati, kozwa murubwa akubwezele hatu samu tobiro, sena mwagahiba, magoro agati, tuguni tobire, iji inganu. Urijisibusu alimu ya mafuta, pero yogu itwa. Igujita rino, gujita, anchijo, koonse ogo, igunji, kojisi. Ibusu gunji na mafuta, mburi, mboyanda. Peulerede igujita, jituzye urwajo. Tuguni tobiro, muzi indizi yaga indi, tebaga jana inzira imbotu ya kupanga muliro. Jindi yebo, wabweza igaguni, alimu, agulasi gagu inganya, igaguni. Boga ya saa agati. Yebo, wafulida mabazu onse obile. Ibana India, bada yasya muliro uwabo. Ndaga yasya gwazi indi singi, ibusi kubo onse bulanfu. Kwaweza buyo ruguni, alimi jalo munzira eji. Alimi ijimbi munzira ejo. akuzumana nabuyo ikusosera mumuliro mburi mbojiyaga akwa kagoni ngakali chiyingano tukuni tobiro Bible yagamba ijwi lyagamba poya kwinda murubwa akubwezerera tukuni tobire ijindi chijona atara lyachirundu wakali ijwi lyakasuzuma ikuyansi kumusesimi akwamba poya mumunzi ndalayirira oh ma bonse bobiro bakaswirira chinthu chimwi chilerede kuchitika bonse bobiro bakali mukuswirira ikuti mukamba usi wakamba ukaijwi alimi munthu walitambula walishoma akulichita mbolivere chinthu chimwi chilerede kuchitika ikuti na ulisizibi ulerede ikufuturwa ikuti na wajiswa ulerede kuponesekwa khamboleza wakachishomeza ikuti na tuli masimpe aleza mbuli masimpe mbuli mbwali ileza ulere dekubamba ijwi ilyakwe masimpe kabera kulayirira kwakapora boya mumunzi khambo ndalayirira mukamufu mukaintu ichilangano chakalibonya kumbere ya musisimi awa wakapora yenda katasi kubusana kwakali ikunkha tachiphangirwa ndano nolujeya uli mukuswirira ibuyo tazi kubusana ogo tusamu nkotu nolede pere kuli tukuni tobiro murubwa amwi abusena wakatalika wakazwa anze murubwa wakalanga konse oh mbokupya ikukwira ikuzwa kumunzi vakusoverera masiku ngapapoora mukati awo ngapalwanina munzira ngapanywa mawaini abo azimwizimbi walanga ansi mukazira wabona takwe chinthu wajana ikakuni komwe jibera cha chiyingano jithuziyirwacho wajana kapera kambi kakuni alimwi chindi nakabweza ako kakuni kapiri oh mboja kalibi chide kulerede irufu kalulede kuchitendere wakwe imwana wakwe gabale gaerede ikulia kapera kanini kachipunge chilimbuli ijanza akufwa echo chakali chonse kwanchicho alimwi zimwi sindi ponya mukati kabubi ikuti netwamva ijwi jindi nakabweza kakuni ako kapiri alimwi akutalika kujoka wakali ijwi yakapoora kuya kumulyango gati kondiletera mazi mashonto muchirongo wakachepuka kulanga athukuni ototopiro mujanza yakwe abusu alimi amafuta asanganisidwe alimi akapambwa wakati wakachijika kuchisanganya anthu omwe echo nche ijwi alimi muya ziyerede kusangana anthu omwe kulerede atha lya chiyingano chachithuziyerwacho kukaka kufunga chinthu echo chimphene kuli checho chowakalomba echo chilikapotho ndakachisanganya lino ndiyo kweza athukuni othu alimbi elyo ijwi lyakati ndiletere chakunywa chishontho chamanzi muchirongo wakalanga alimwi wabona imunthu kaimbwi kayeme kuyinganya kumulyango amamphana manini achilezu amuthwe wabuwa kalangide kuyinganya mulyango akapera kakaindi kachikuthu chamberere kazambaidwe konse ali nguwe wakalangika mbuli ikuti wakali ikupanga ngumulomkana wakaindi ulangika aruse wakamba njowapa na manzi angu anguwe manzi abumi ulilipambide kuchipha kumunthu wonse ikuambira munthu wonse kuyinkha kubusana bonse wakaindipuyo munene wakatalika kujokera athukuni mujanza lyakwe ali mbijwi yakasusa ilupo ikuthalikapuyo ikuti iyepo ulapana manzi ako pere kundiletera musuma muchontho wa nsima mujanza lyako insima yabumi manzi abumi sakuli ibumi ingana kufunga chakufambana mbokunga echi chiyonyonyoka kondiletera manzi ako alimwi kondiletera nsima yako ino ujana nzi awa ino chiyonzi chotukonziya kujana amuyandaule irutanzi ibwamibwaleza alimwi apululami ibwakwe bonse zinthu zimbi ziyoyingizikwa kondiletera manzi machontho alimwi amusuma wa nsima ponya wanyona mukopijirwa ikwakwe ingandangwa kati munene chinthu chimwi mbuli echi iyepo kuli andene ikuzwa kupanthu mbendakapona alimwi apanthu mbendakankhwa ikuambaula kuponeka kupa ibwini kwachecho choli mukuambaula pere ndi chisikuyo busu bunji kankamanza ibuyo alimwi ibuyo kanka choncho ya mafuta ndachijika alimwi ndili mukuyinkha ibuyo jika athukuni othothopiro alimwi ndili mukuyinkha ibuyo chilya mepo amwana wangu akufwa echo chonse chendichisi ino tumphwanzi phawo chichilira pere kundiletera chipunge chinini luthanzi leza luthanzi tajuga magani ejo kufunga muntu umbi chamba ejo kufunga chintu jimbi ejo kufunga jitondezo obo mboja gali ikurangiga ibubi kufunga mboji bete ibweza leza irutanzi ijwili yagwe irutanzi dogo tena wamba kuti sekonzi ikubaga botu pere ijwili yagwe irutanzi ndiri sisibi ibunjiroko ndiri muhure ndiri sinjuga ndiri mubovi ijwili yareza irutanzi nekwa kuti sibi zianu silasara la piu siyo tubambuli rugobo mburi zisani zisalarisya ziyo tubambuli iboya kwamberere lutanzi leza boya kandire tere jibu ngejinini lutanzi koonsi onkojisi kojire tagwindime saebo ulirwambiri de igu jibika mumanza agwe bumi bangu koonsi ogu mbondi bere ndiri amyaga magumi ali musanu ya kukomena sa ulirwambiri de William Branham igu jiraziga gulindime sa ulirwambiride inyebo nobana ebashonto igutubura bumi ibwanu kulindime sa ulirwambiride ingawaji jitana ibantu bajiswa inga mwashoma indimena vikandime irutanzi goreta musumo waji nkwa mujanzari yako alimigondire tena manzi mashonto wakalanga alingwe wakali jintu jimwi jaga mwambira iguti guti muntu oyu wakalisi ejo chagali kwa ambaura leza ulizi mberere ziyagwe imwini mberere ziyangu zilizi ijwi ilyangu zirisi na chamba magwaro na pe na jirirureme na pe waka jogera mubuswirira ejo choere te kujita alimu ijindi naka jogera ikuswira ejo musisimi chagamba ikujita ponya kwa kabora musisumo ikuswa ikujuru oyo muntu wonse ngwala njira ikungwa kambo kwa kabora musisumo ikuswa kujwi ya musisimi oyo sisibi wonse muntu ujiswa njanda ikungwa mbobo mbamba imwami bobo mbotu yandisha ibulingwa bobo bantu boba kede mumikwa kwa bati bobora kujitendere eji mwana wangu musimbi uli bobo mugwanda wangu wangu ulansi logo kuamba buyo ijwi bobo mbobo timbonga wajamba kajitana ba mumuromo wagwa inga uno jamba wago pere balandisha igungwa ejo mbobo mbamba imwami chejo jabora kugosora rubaya kambo wagali guswirira ari mububi wagamana mbubobo imwami mbamba iji nkuri tajigabi tajitagwe jintu nanka insazi ya yuminina igu sigirabuzwa obo imwami leza nayo tuma imvura ansi o eno ma kumbulizikwa wagapanga jibunge wagajipaka musisimi wagajogera kugupanga izimbi ya mwana wagwe arwagwe alimi bagalia alimi baganywa agunji atala ansi koguri nkoja gazwita obu mbobuti mboja gasiga ibuya munzira ya science ndambire ogo busu obu kobwa gaswida koguli aya mafuta kwa gaswida obu mbobuti mboja ganjira munsazi eyo wakari jitiri demane kwa mana jifu morionse waka kumkumu na jisu oja busu jifu morionse alimi jagari manide pereji indi naga jogera kukweza ibumbi wakari go koguli koja gaswida weza leza igujwi iliagwe koga masimpe aleza kujirenga yebo inga waswege rwanseba yago yebo inga waswege rwaruswa nanu weza ngwe igujwi iliagwe koga masimpe kutinguleza izi ndizi ya bubi ezio ziboneka lino ndiza inga tezi ya langiga ibubi ilogo iguti waweza buyo ijwi iliagwe agwa masimpe iguti nguleza. Muje manirumi, nagabona ijifani iso alimwi, jira handi merionse. Isiku penta muna Jeremani. Wagaji penta, ijifani iso ejo. Jitwa guti ikumbi, ilianyiga. Alimwi jindi walibona, iguzwagula hale igasinzo. Ngobubi ubonega, jagu yosya, iguinda ejo, chota nasola igubona. Magumbibi yoga jaten antomwe, jindi wanori, jirangira. Igu zwa kukasinzo igaramfu. Pereji indi waswena nchobeni kulinchijo. Jirajincha. Ngumababa aba angero gali mugumana antomwe. Gaba imba aleluya kumwami. Abobo ejo ngububi mborube deji mwijindi. Igu tiebo wajiranga igasinzo igaramfu. Jibone gabubi abi agusia. Pere kukweza ileza kujwi iliagwe. Alimi kukama simpe igu tingureza. Alimi agwenda. Igu swena kulinchijo. Uyo janaguti mababa ibuyo aba angero. Igaumana antomwe. Wagari kubanga mburi Abrahamu mwaga bede. Wagari tuwa igupa izintuzi onse nziaga jisi. Jirazige atala ajipairo. Ajituzio. Ndiza wagari tuwa mburi obo. chifumo chino. Kopaa nzira zako, kopaa kutashoma kwako, kopaa zinthu zonse ezinzojisi. Alimpawo obweza mafuta alimi ajwili, alimi lisangani anthu omwe, ayandibike atala ajipayiro, yachithuzyo lwacho, mwiwo jana, yoyitha ileza abusana kwakuchitikira, muli masimpe muli mbondi inkhwi, muchikamba kukero echi, yeya kwache echi muchindi notukomba. Sena uli jisi chobuli desunu, sena uli jisi chobuli deji pati kuinda ejo. Chukonzia iku jana, jagu nyama. Samari aje ya irogo ikuti, tokonzi iku badarenti. Sabana, bayanda mabusu mapia, alimu yebo tojisi mari, aguba ulira. Saji mkuli jagwa ngurwa, unganda yako, alimu insazi, ilafafi iku yuminina. Yebo tokonzi iku ura, ijagulia, jaba nyama bako, alimu au, jintuji mui njirirubide. Yeya, waka pangajisho mezio. Sena ulijisi dwe alimi dogo tela wa ambaguti uyandika kwa andurwa. Yebo to jisi mari agu jijita. Yebo ujisi kubura. Sa yebo ulisi sibi. Sa kubura kwa kumkupati. Mugu ziba iguti nareza. Were de kubita. Sunu inga uyo swega. Sena ulisi kuwa. Uchi ja iguzwa ulireza. Alimi ulizi. Ulizuri dwe kumbungano. Imi pere ulizi iguti. Toruleme. Manjezi ezi ago omwini. Aragwa ambira. Kwende na kujui. Iguti yebo toruleme. Alimi ulijisikubura. Utalajari machu aya iguita muburongo. Gwamangwa. Na amyara. Mioyo yamabwe. Azwi de muburongo ibubotu wa munzuga. Igutu ulijisidwe alimu wa idogo tawamba iguti. Togonzi igubagabotu. Alimu wa shome zareza iguti. Uyo mubelegela mazwa onse abu migwago. Alimu ulimasimpe iguti nguleza. Ora kwanisya ijiandiga ijagwe. Iguti na ulijisigubura. Uyo sanguna igujita mbuli igunji. Mbuli igutambiga ijanza ijago gulireza. Iguti ulijisigubura kwa jintujimwi. Reza mulongeze. Atukombe. Omwami, uyo mburi masimpe, mburi mbondili, mujigamba ugure eji, jifumo eji. Ndiri zikuti, takukonzi kuba, amwi, manza, ayo, ainka kujuru, kakutakwe indwe, kujiziba. Kambo yebo nduwe ileza. Yebo agati, sata tuli tunji, tuyuni, turwa makobili obile, mbubuti gunji ilogo yebo, mbo muinda igayuni, mbubuti gunji ilogo, Nkobona, imanza azirenge ezio zifiga, omo oyo mwana wako, Jesu, mbaga fida, mbobu ti kufura, mbo wabona manza, abo iguinda, mbonga wabona igayuni, iguti, awa jifumo ino. Ndaye yera, iguatu yuni tulikumi atubiri, inga, tetwa uruwa igukobiri jifumo ino. Kambo tagwe muntu, mutu yanda, alimi inga, guaba penzi, ya gutura, pele yebo ulizi, igamui, agamui, gantuto. Yebo ulizi pepe, yonse elio, lili mumubiri, wato. Yebo ulizi, ila susu gonsi ago, igari amutwe wesu. Oh, mwami, ingura mupairo. Balege babe masimpe, jifumo jino. Iguti yebo ndueleza, alimi, ngomu ya uwago. Ndalomba igupanuga abwebesi, wabu gombi, wabu zwa gwasunu, buloge guzwa gulimbabo. Iguamba, oh, ndizulirwa, igu mwi kumbungano, ilibobu. Leza, ndalomba ejo, jimwaige iguzwa kumyo yabo. Ndiyona eno. Muga indi aga gomwe. Ndiromba igutiba jate igunini wabumi ibutamani. Alimi mpao bayo yandaura. Agufa nzala kambo kanchijo. Igu zibaleza obo mwabede. Alimi barima simpe iguti. Oyo mpari. Ulaba mba ikwi iliagwe. Igulisi zibi ndaromba gutibe mpweja kufa mbana. Igulibambira guruba batisyo uwamuzina lia Jesu Kristo. Alimi iyebo wagashomya iguti inga uyobapa imu ya usalala. Iyebo wagajamba mwami. Iyebo urabamba jishomezio ijago. Gulisi guwa oyo ulima simpe gutindue ileza. Alimi basi gutunturiga jaguzua. Ndaromba babole sunu kambo iyebo wagati. Neguwa kutizibi zianu zila salala piu, ziyotuba mbuli janda, igu salala mbuli inkanda maroa, ziyotuba mbuli ibo ya wamberere. Alimi na aguti guliba abajisidwe, ndalomba abaivaruge iguti ulireza, yebo urabamba ijwiliago, yebo ulele degubamba ijwiliago, mbuli mbobara ziga iruwabo, amafuta abo, amuya uli mulimbabo, oyo uli mugwamba guti barashoma. Alimi mpao agwaro anto umwe ijwi, insi mayabu umi, eyo inda iguya. Kristo ikusitikiza kuli mbabo ichisumirano chaka indi alimwi muchisumirano chipya ikutondeza kuti ngumboponya nguwenya sunu abuya myaka ndalomba basanganye elyo ijwi anthu omwe amafuta muya oyongoba jisi pawo wima amatende abo kuchipayiro akwamba eji nguko onse kwendi jisi imwami ndachileta. Oh, mboyo oji ungizia. Oh, mboyo oita ileza. Wamagani agari abusena. Obo, wakujitigira. Oh, mboyo oita Jehova ikubuga. Anto omwe amoyo. Uzimba ikuti ndijisi. Imwana, oyo usu ilirandimi. Ndabika winda. Mugusunkwa. Alimwi ulatondezia ikuti. Uleandiga mebo. Alimwi ulandishoma imebo. Ulimasimpe ikuti. Kendili. Kambo liyagamba, oyobora kulindime, ulele degushoma ikuti impari, alimi ngusikurumbura abo, iba muyanda, jamoyo uwabo onse, kujipa, ola lino, mburi mbutu wajipa kulindwe. Alimi lino ugumui notuli, ami tuweyo sigi igotamigidwe, alimi ababo ibali mugu yanda, iji ntujiri yonse. Inga mwaima kumatende anu, abobo ibanda igubika, ino iguti na tolima simpe igutileza mpali, iguti ulima simpe iguti ngureza. Uyoba mbajisho mizyo ijagwe, irufutugo, igupona, ufumbwa mbojibede, iguti ulima simpe iguteti ngureza, woimigira kumatende ago. Iguti ujisi mtu mwi umbi, ngoyanda igugombera, woimigira kumatende ago, iguti uli, iguti ulima simpe iguti ngureza, wojita igulomba, igwago guzibwa, munkamu zyabasalari uri mukujigita mburi mboyimigira kumatende ndiri masimpe nguleza ndashoma kuti urabamba ijwi ryagwe arimwe ndiri sinizije ikuti ikulomba igwangu ndakubika kunsi aburowa ndiryonya elino ikuti wajigita ejo kobika ijibi yonse ngukutashoma inga waba ijizo jambungano pere ndiri mukwamba ijibi kutashoma igwago. Uli mukujira zika ansi mburi jituzio. Uyo jitura. Uli mukubora kujinganu. Uyo otura lino. Konse kutashoma igwago. Alimi kwa jipa kulingwe. Alimi kwa ziba kutimpali. Alimi ulimasimpe iguti oyo. Uyo ingula. Iguti goli wa ejo. Nyamuna ijanza iliago mujuru. Kamujiti de munzila eyo. Mwami yebo ndueleza. Ngaya mafuta ambebo alimi maila abo. Asanga nsikwa anto omwe. Balimu kujireta kujinganu. Ogomula liruwaleza. Ponya iguwa. Mumyo iambabo. Igutiba amba nchoveni ejo. Agushuguta ijituzio ejo. Uyo enda abusena. Wagujitigira. Ibusiu manzi asisidwe. Ubora iguzwa igujuru. Munkaragi ya muliro. Uyo zunganya majuru anyiga. Iwa pa ibrumbu. Mburi mbaba yungui amanza abo mujuru muruo. Kwa hiba iguti bashoma alimi balasiga irwabo. Alimi agulomba gonse koba jisi. Ponya ajipairo jago. Oleza wakujuru anyiga. Mubetesi wa majuru anyiga. Janchoveni mubetesi wa juru anyiga. Uyo otura ibrulami. Janchoveni uyo bamba ichwi ilyagwe. Yebo, oyo uzi imyo yaba arumi, amyo yaba nagazi, amyo yaba haba ibantu. Mwamireza, ndabika manza angu eni gujuru kambo ndiri ziguti, ndiri jisi gujincha igwa muri morino. Halimu ndashoma guti yebo mpoli, ndagagubona goi mhui gutala mumusumpuru wa muriro. Ndagagubona yebo goli ngura masisiga amyo yabantu. Tagwe jindi, nojibajo mwe yebo no wakagajirwa. Wakaji shomezia jindi yebo no wakajipanga gutara. Igugo sora, igazira au. Jindi yebo rutanzi, no wakataliga igubelega, igujita izintu ezi. Halimu yebo, wagandi wabirira gonse munyiga. Halimi gonse. Ndiri sinizi ye kutindue ileza. Ndiri masimpe, guanchijo. Ndari paru wangu abantu aba, halimu agutura gonse ejo chendi jisi. Mwami, Gulindwe, kambo, igamulimo, ndiri mugu, tariga, irubo, mwami igwe ndagoonse, kunyiga, ndigwase, oleza. Igutina atindaga kushoma, yebo, iji ndi, jiri yonse, ndijatire mebo kuzibizi yangu, ndijatire mebo kukutashoma iwangu, ndiri ziguti yebo, mpoli, alimwi, sigupa ajirumbo, wababo, aubagu ya ndaura. Mbubonya, ndambirira izibizi, yabantu iwangu. Jifumo jino, kukompama igwabo, akuzumba uzia igwabo, mburi mboba imbui, amabogo, abo, muruo, ndambira zibizi abo, mwami alimi gonse, pakupamphama ikwenso potuma amuya usalava ali ndiswe anthu omwe ajando jakuzumizidwa ikwako ikuti yepo ndiweyeleza alimi uli ano lino ikutambula alimi ikututhola mu mapopo ako alimi ikutununa iswepo ikuzwa ku zinthu zonse zotwaka soya ikuti nani nsebazi yesu ndalomba zipoze gwe cha mwanda ikuti na mbuntu kwesu ndalomba kupoole kuli ndiswe mbuli ikusiuka zinthu jipalama kachizwide imuya usalala jerede ikuthulwa kumbere ilyaleza ikuti na kutashoma ndalomba jibe ikupoola kuli nduwe ilupo mwami arushomo ilwenzya imarundu kojipha imwami tulashoma kuti yepo uli mukuyenda imuya usalala gauza ikuyinda mukuyake opo athala abanthu apa alimi amumyoyo yapo kupenzya ikuthambula leza imwini eci twacichita muzina lya Jesu Kristo. Sena mula jamba, sena mula jitambula, bonyamu na janzali yako. Agwa amba, nda jitambula lino, nda shoma. Tukotamike mitwe yesu yonzi. Kwa mana oi mugoli murumbe bugo sola anguzu kaulirira alimwi waletwa munzira injumu pere ngobwini. Alimwi kuti washoma ya kulivombia ejo mchokurumbira ikuti wajitambula utasoli ikulegera jintu nejiba jomwe kukutontela ikuzwa mumugwagwa oyo ururemi. Kwa imigila mponya au. Tajikwe makani ibunji oku mboninga ndajika mbauka kufunga ejo chendijita. Na kufunga mtu onse nchanga wajita. Tajiko yoba angu sumane ukajitambule mbuli iji ntujago jikugeme. Yewa shoma ejo amoyo wako onse. Ntuzi onse esu nzo yanda ikuti waliambira zibizi yako. Leza wagu jitila iyebo. Udaji zumba uzi ilimbi iyebo pe. Ikuti yebo ulisigua wajosegwa munsi. Yifu mojino, ikuti wianda muya usara kukuti kubabatsigwa musina ya Jesu Kristo. Ikutegwa ujature zibizi yako. Eri ondi juli yareza, takugwe nuri ojincha, kambo igambungani. Na agabungwe, na agufumbwa muntumi. Lirele deguba inzila eyo. Tulere de ikukwanisia ziandiga iziagwe. Ikutari ziandiga ziambungano. Ziandiga iziagwe. Ejo, chotuere degujita. Wakati ikugomba kwa rushomo kuyofuna ibajisigwe. Ikuti ulajiswa. Ndapaira. Ikugomba kwa rushomo kambo iganduwe. Iyebo wakaji pairira. Mumoyo uwako uwini. Alimwe jishome. Jitambule. Koimigira uwi. Arinchijo. Jirele de ikuti jive inzira eo. Takukweji ntu jikonzia ikujitora. Wina magani obo. Mboji rangika. Ibu biyabi. Yebo ati ma inga jalangiga mbuli kuti ndijisidwe. Ejo taji ngumaba wabuyo aba angiro abu ngeni anto mwe. Mbojibede nguleza mujimo jajilongezio chibone kabubiabi kuli ndiwe poswena munsi anini kuli nchijo alimwi akujilanga ilubo ubone kuti na tajiri ileza kayimwi awo ikupamba ijwi ilyakwe lino mbuli mbuthwa potamika mitu yesu ndiyopa ikuswangana kumukwesu nevo mwembezi wesu.